NajimSafi.com.
Zombie,
it's the peace, man.
Umetoka kwenu bushi na kuona saivu na jiona. Unafusi kujiposti posti na kuna kitu naona. Wewe sio wa kwanza kukupenda, naweza kukwacha na ukaenda. Ukitaka ushindani utasarenda, utasarenda, utasarenda. Haya haya tia maji, haya haya tia maji. Kununua zako wezaji, basi bora unye maji. Pia tena umepauka, unapenda attention, attention. Ona limekushuka siku pia tenshi. Atenshi.
Mungu naomba unisamehe kwa hili kosa.
Hili kosa.
Huyu mbwa nimemvumilia nishachoka.
Nishachoka.
Nilikaa kimya bubu, ukaleta udwanzi. Sasa leo nakujibu upate vifollowers. Kwanza kisu chako butu hakinoi hakikati yani mtu tum 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 tum. Unajitia mchati una kitu unachoniuzi una kumbukumbu. Ulikuja juzi umekonda kama mbu. Kakupa ujuzi kukutoa ukungu. Usilete makuzi kaoshema.
Unajipya tena umepauka, unapenda attention, attention. Una sifa, ona limekushuka, siku pia attention, attention. Unajipya tena umepauka, unapenda attention, attention. Una sifa, ona limekushuka, siku pia attention, attention.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DajiMsafi.com.